gozam mukutonda we alunga myabyonna bawo yesu wabawo
I'm sorry.